Hey,
I sent those honest to Sue, baby.
Black Market Records.
That kind of love. That kind of love.
Machenga Sokoni means
that kind of love. That kind of love.
Badman. Wey, nimejipanga kama parade. Wey, zisha soma tare. Katani so Adam sasa na homa. Yela ya mapenzi niko sona. Kwenye dancing flow kame shona. Kame fanya mtu mzima na cheza kogaga.
Wey, let them know baby I'm your man, yeah.
Like a sad, let your sporting youth come and baby. Wewe, michezo to looking gaga. Utoto ni mandewe.
Samago.
Nacheka na nyanga. Sweetest girl nipo mona nika mtext. The cutest girl nipo denda nipo sex. Kwenye dance floor dance so mwendo aku dance. Na mwisho siku mtoto anguke kwenye chest. I'm riding daddy wanna mind you wandewa. Wanangu wakushitushe smoke kama chewa. Pendo wangu paradise so shimo la tewa. Baby baby nadhani unanielewa. Sporting youth kama mbele. Wewe, michezo tu looking gaga. Utoto ni mandewe.
Hata nitoa damu.
One time Majengo Sokoni music. Black Market Records.
Black Market Records.